Yabaza government erangiridde enkyukakyuka mu nteekateeka ya Parish Development Model mu nteekateeka eno mweyise ensimbi ez'okukulaakulanya abantu okusinziira mu miruka gyabwe. Omukwanaganya w'enteekateeka eno mu ggwanga ngo ne Dennis Galabuzi ategeeza nti kati abatuuze bonna mu buli muluka baakwenyigira obutereevu mu kulonda abantu abatuula ku lukiiko olufuzi olwa PDM Sacco mu muluka gwabwe, ate era nga kati buli muntu yenna mu muluka akkirizibwa okuba mmemba wa Sacco ey'omuluka gwe. Edward Kakande ng'ono mukungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nteekateeka eno mu ggwanga atubulidde ebikira ku bino.
Osanga mumuluka mulamba nga mulimu enterprise groups 15, kitegeeza nti abakulembeze abali mu saati eyo baali baalondebwa abantu 15 bokka ku muluka omunene ogwinza okubaamu 10 ez'abantu. So gavumenti neeraba nti ekyo sikyali kya bwenkanya. Ekyokubiri, gavumenti mweno phase gye tuyingiddemu egaziya empeereza eya PDM Sacco. PDM Sacco ya phase eyamba abantu mu kulonda enterprise mwe bagenda okuteeka sente okufuna ebyokozesebwa mu bibakola ng'ensigo ng'eddagala okubawa amagezi okubasomesa oddukanya otya enterprise motor de sente okufuna obu